Brave Only Music.
Bambi batila, lesa ta kwaba. Bambi batila, lesa ta tumfwa. Lelo na lishiba. Pali ineta lala. Ali ntemusha. Vane ali mfwila. Kalumbanye, lumbanye. Ishi nalie. Kalumbanye, lumbanye. Ishi nalie. Takwaba chite mwiko kuno kunse Bafwaye sansa mchalo chaluba Bafwaye mweo mchalo chakowela Mwela bumbile myulu nesonde Nalisango mweo muli mwe Takwaba, takwakabe Bambi abangante mwanga imwe Kalumbanye, lumbanye, ishi nalie. Muy cómoda.